mylovezedmusic.com.
Mama's getting old now, she's not too strong for hands anymore. Life is getting harder, survival ain't easy no more. But I'm a man, I'ma make a plan for goodness. I am fighting for a better tomorrow. Heading out, please, mama, bullet. Raulu tam mwana wangu, uyende na zuwa, uyende na mwezi. Zuzangala weka ulina nyenyezi, na inye na sala nipendela. Pray for me. Raulu tam mwana wangu, uyende na zuwa, uyende na mwezi. Zuzangala weka ulina nyenyezi, na inye na sala nipendela. Oh yeah. Is no more decision she la take. Nipili va prayer yanga imanvika. One day we gon' be alright. Nipili va kazua kaza kaweka. Sisi na yafuna ndalama kusikulu. Pachipanda ni nkongole fulu fulu. Show me the way, Father, show me the light. I need you, Lord, alone I can never fight. Pray for me. Kwa uruta mwana wangu, uyende na zuwa, uyende na mwezi. Zuzangala weka ulina nyenyezi, na inye na sala nipe mpela. Pray for me. Kwa uruta mwana wangu, uyende na zuwa, uyende na mwezi. Zuzangala weka ulina nyenyezi, na inye na sala nipe mpela. Oya, oya, oya. Don't kill, don't steal, mama told me. Don't ask for respect, better you earn it. Mama raised the soldiers, we all never go down. I praise God to a man I'll never bow down. My you raise a champion. I'm always there to hold you when you can go on. Mama you raise a fighter. I'm always there to hold you when you can go on. Kwa uruta mwana wangu, uyende na zuwa, uyende na mwezi. Zuzangala weka ulina nyenyezi, na inye na sala nipe mpela. Kwa uruta mwana wangu, uyende na zuwa, uyende na mwezi. Zuzangala weka ulina nyenyezi, na inye na sala nipe mpela. Oh yeah. Oh, oh, oh. Mama, get off your knees. Never shed a tear. As well as me, when you worry, I can feel it. Get off your knees. Never shed a tear. As well as me, when you worry, I can feel it. Get off your knees. Never shed a tear. As well as me, when you worry, I can feel it. Get off your knees. Never shed a tear. I swear, ask me when you worry, I can feel it. Pray for me. Pray for me.
Downloaded from mylovezedmusic.com.